umthandazo wami uthi Nkosi bangangishiya bonke abantu kodwa mangingashiywa uwe Nkosi bangangijikela bonke abanye abantu kodwa mangingajikelwa uwe bangalwa nami bonke abantu kodwa awungalwi nami bangangilahla bonke abantu bangalahlwa uwe ngiyoba yini mine sengenayo uNkulunkulu ngiyoba yini mine sengasathandwa uNkulunkulu ungangilahli uNkulunkulu.